Dhambi zao washe waangaze kushapambazuka, wasinyamaze tena, mfalme yuaja. Wamshe waangaze, kumeshapambazuka, wasinyamaze tena, mfalme yuaja.